wote wanaojitahidi jas sande mocha siopenda maendeleo nitoke vipi misosi Misosi ntoke vipi na fanta fini andandina Staki ulimbuke na taku za dukani Hawa ni badhi waliopanda chati nchini Na huu ni upe wangu tu ntoke na mnagani Nasema upe wangu
Ntoke na mnagani
Enzi zile ni gaje ya likuja na chemcha bongo Cheo kapanda professor jaya na meki bingo Misosi ntoke vipi sasa unitoke na dongo no. Afande mkuki moyoni morogoro memwingia Na oswedi ni matora marehemu wanamlilia Yes house toka Kenya Nadhana mekuja sikuwa sana bali utali
Wana misosi sana imba
Toke vipi
Siku nyingi na juliza
Toke vipi
Dani ya rap game
Toke vipi
Mpate kunyelewa
hey.
Wana misosi sana imba
Toke vipi
Siku nyingi na juliza
Toke vipi
Dani ya rap game
Toke vipi
Mpate kunyelewa
hey.
Wagosu wakaya waze wandima na kesi ya mkowa Tanga kunani kama utani ikawa to Misosi ntoke vipi kima kabila untaboa Baruwa na kamanda kilio chedas nunda Wamelia wamesikika na chati na wakapanda Kaskika solo thing Wanazone alokoma sasa na wana dukani Wakati gangwe mo wanacheza rap katuni Mike team nyalu na nampeda na ya kawini Muzaki dalipo Mr. Nice sasa wajani Misosi ntoke vipi na minikae kileleni Mkongwe Mr. Popuzi zue na kamkimbia Wanangu huna nidham ni upande wake dudubaya Anapanda chati demu anampenda hata nimbaya Misosi ntoke vipi sasa na style ya kihaya Toka levi ni pesi mnimulize baba ubaya
Wana misosi sana imba
Toke vipi
Siku nyingi na juliza
Toke vipi
Dani ya rap game
Toke vipi
Mpate kunyelewa
hey.
Wana misosi sana imba
Toke vipi
Siku nyingi na juliza
Toke vipi
Dani ya rap game
Toke vipi
Mpate kunyelewa
Kezeze mapigia TID wakamsikia Chati kapanda sama shabiki wanamzimia Waze wa hadiko wate ule na watu kiba Imatua wanachana wanapata mafa Matozi yakamtoa le DJD Wasasa na vinjana wanaume kama mabinti Misosi ntoke vipi sasa na nyimbo wa kibuti
yes.
Nataka mtazamo na mawazo yenu mashabiki Masai ndeme mtua Mr. Ebo Shimoni Haitosha na pinga na kwanda zaki Masai stejini Kigeto geto ndo nyimbo lecha ikamtoa Paka stakide mna ugali ya meupa kuwa Misosi ntoke vipi sasa na style ya kulia Yena mabinti mwanefeka toke nge kwa vipi Wake wai niratu wa juikaniki Hadijo ni wakamle vige mwame tusua So kipa cha mchanganya jemo mbuwa najua Misosi ntoke vipi na kipusa ni mwagongea Yuli misa misifa mwana sesere ikamtoa Nini mnataka maze bigi black ya katoboa
Awa imelaga kadi mani mtamtambua
Sugu ni mkongwe kastaf tena kwa ishi Wabongo wamemchoka na kimtindo wamemtema Wasani wote waju tazameni mapema Msije sema oh oh kale talawa Nasema msije sema oh oh kale talawa Mlio kwenye chat wana misosi na mba side Hata mkibana kawakuta tu mashat Nguvu sina ntawadondosha tu kwa mic Nguvu sina ntawadondosha tu kwa mic
Wana misosi sana imba
Toke